zako migame zamba. Ezo sitole za matafali. Sitaki vya chukwa ni mulodi. Agency wa muofisi. Bambu uzatoli wa sweetie heart. I love the way you fire your cannons. Chandario your cannons. I love the way you fire your cannons. Ulinyang electricity. Mokwana waguli safari.
Safari baby.
Safari,
safari, yago.
Safari,
safari, baby.